ebyo ebikuli omutima webirage Yesu yeka kuba ye abiza birafuka miro musabe abikuwangulire mutegeze kuba wali okukuwe subi wali 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 omulokozi Yesu eya wangu
Oh, wow.